Bruce Newton once again. They call me Funky Man, yeah.
Baba, nimejisunda. Kwa mababa yako mi nimejikunja. Mimi sirudi nyuma. Umenitoa kwa giza minaona. In everything that I do, wacha ni kuombe ni kuabudu. Kanitoa kwa dhambi, kaniosha mimi, kanifanya mimi chombo kipya.
Don't let me go. Hata nikiwa slow, baba ni show.
Mwambie Farao, tumetoka Misiri. Mwambie Farao, tumetoka Misiri.
Sido, yeah. Sido, 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 nyo.
Toke roga, roga.
Sido, 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 nyo.
Everybody, let's go now.
Sido, 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 nyo.
Toke roga, roga.
Sido. Sido sido nyo,
kwa yale yote umenitendea, ndakushukuru bila mi kuchoka. Kwa madhena umekuwa dhea, kwa mashida mina toka nikiimba.
Nikiwa slow, baba ni show. Vile minutes of love.
Mwambie Farao, tumetoka Misiri. Mwambie Farao, tumetoka Misiri.
Sido, yeah. Sido, 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 nyo.
Toke roga, roga.
Sido, 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 nyo.
Everybody, let's go now.
Sido, 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 nyo.
Toke roga, roga.
Sido, 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 nyo. Onyite na guoko jikara.
Vile minute of flow.
Mwambie Farao, tumetoka Misiri. Mwambie Farao, tumetoka Misiri.
Sido, yeah. Sido, 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 nyo.
Toke roga, roga.
Sido, 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 nyo.
Everybody, let's go now.
Sido, 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 nyo.
Quiero
dar lugar.